ShankySupplier.com.
Hey boy, wait up.
Yeah, it's strong.
Kitanda wilu ketegua, kenye kunuso kekakua, kwenye uzio katoboa, kia nye uko kanigea.
Mikungulu muoga tu, menitua kwenye usela, sijo kanitema, sijo nye pochitu, kasa ulangu jema, utanirudisha,
umenibadilisha, umeniadabisha, usela umekwisha. Mama sop sop, sala kizo sop sop, Diana, no river sop sop. We mama sop sop, we ni nobody sop sop. Wa Diana, wana no river sop sop. We mama sop sop, we salma ninja sop sop. Wa Diana.
Iba ukata unavokata unakatika unakata mweza kuna disila. Manyamnyamu unavonipa unavotingisha kilunga ifuga. Sende bali, imani yangu bado ipo na bila ya wewe. My baby do salale, sendi tena misele misele, kuunga unga kwa nguno, kule ugali tembele, japo fuko mbele, wacha pige kelele mamilo. Umenibadilisha, umeniadabisha, usela umekwisha, nando wa uhakika.
Nolivo sop sop, we mama sop sop, mashalafu sop sop, Diana. Nolivo sop sop, we mama sop sop, kawanjala sop sop, Diana. Na ulivo sop sop, we mama sop sop, we jike super sop sop, wa Diana. Na ulivo sop sop, we mama sop sop, nana mabuzi sop sop, Diana. Wapi mwanangu blizye, ala kustalimia mshua dake mare. Aye, mimi na wewe mapacha, kiwa mbali ndakufata. Kitobo mie kilaka, wachalwa nitwe sadaka.
Wapi meneja chiwawa, anisalimie sama time. Wapi mwanangu mwenye tula machongo, akita kita respecti. Mana kusalimia tumela kopa, mwanangu mwenye tupaki waroti. Wazio abisina mbili kiko.